abasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi
dusangira ijambo
Dusangira ijambo
dusangira ijambo
Mu kiganiro cy'uyu munsi turaho ijambo mugenzi wacu Eric bagira ubusa ukorera mu Rwanda
Mwaramukanye amahoro umwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro murumva Eric bagira ubusa nkuko twari twabibasezeranyije mu kiganiro cyacu cyatambutse niko biza kugenda Dusangira ijambo irakomezanya n'ingingo y'iterambere ry'umujyi wa Huye wahoze witwa Butare mu majyepfo y'u Rwanda. Mu kiganiro cyabanje twareberaga hamwe icy'abavuka Butare banahafite ibikorwa bavuga ku iterambere ry'uyu mujyi bo bemeza ko basanga udatera imbere uko bikwiye. Muri icyo kiganiro mwumvise bamwe mu basabwa kuvugurura inyubako zabo ubutegetsi buvuga ko zitakigendanye n'igihe bakubaka izigendanye n'igihe. Mwumvise ko hari abagerageje kubaka amagorofa nabo byananiye. Mwumvise kandi ko hari bamwe mu bahoze bafite ibikorwa by'ubucuruzi mu mujyi wa Butare bagahitamo kubyimurira mu yindi mijyi bo basanga hari imikorere. Dusangira ijambo iheruka twababwiye bimwe mu bice nko mu cyarabu cya Butare hasigaye habarizwa inyubako zahindutse amatongo kubera zimwe zasenywe izindi zigafungwa maze hamwe muri ho hagahinduka nk'ubwiherero bw'abahisi n'abagenzi. Kimwe mu bifatwa nka nyirabayazana wo kuba uyu mujyi usigaye usa n'ucecetse namwe mu mashami ya kaminuza ibigo by'ubushakashatsi byahahoze n'ibindi bitakibarizwa I Butare kubwo uyu mujyi bamwe bavuga ko wakurikiraga umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali mu iterambere icyo gihe ubutegetsi Huye bwo bwavugaga ko ahubwo butsanga irushaho gutera imbere umunsi ku wundi bwabishingiraga ku bikorwa remezo bihagaragara birimo inyubako nshya z'amagorofa zihazamuka ikigo abagenzi bategeramo imodoka isoko rya kijyambere ikibuga cy'umupira ku rwego mpuzamahanga n'ibindi muri uyu mujyi umwe mu yindi igomba kunganira Kigali ahariko ku kijyanye n'amagorofa hakagaruka ikibazo gikomeye kuba yubaka ugasanga bimwe mu bice byayo byarabuze abaye bikoreramo Mu kiganiro cyanone turakomezanya n'abasaza bakoreraga muri Butare mu myaka myinshi ishize. Turumva isura bahaha n'uburyo bahakoreraga ngo bitandukanye n'ubu. Turareba kandi bamwe mu basigaye bibera mu matongo ya hamwe mu bice bya Butare. Turasozanya n'umwe mu baherwe ba Butare nawe atubwira uko abona iterambere ryabo ndetse n'ibitekerezo kukongera gutera imbere kwa Butare uko babyifuza. Ikaze muri dusangira ijambo dutangiranye n'umusaza Karori Rugera Inyange w'imyaka 97 arahera ku gihe yakoreye I Butare.
Imyaka 45 ndahazi. Nakoreraga umwarabu witwaga Musonga Haruwa n'undi witwaga Butahama Vubi. Yari umusaza nk'uko nshaje ariko ndari umusore. Ndahazi.
Muhakorera icyo gihe hari iterambere rimeze gute wenda ugeranije? Tuvuge nk'umucyarabu uhazi hameze gute
hari heza kubwa rudahigwa hari heza hanyuma haje Kayibanda na Habyarimana haba habi muri 58 niho navuyemo
n'ese ujye uhagenda
kera narahagendaga ariko aho bubakire rirasuku nahagiye gatatu
ariko icyarabu
ndakize
wabonye ikintu gisigaye gisa
ni mu kuzimu hari abanyarwanda
none
hari abanyarwanda ntabarabu barimo
ubu ngubu rero mu cyarabu habaye nk'itongo
n'itongo uretse abajyamo bakubaka bafite amafaranga bakazamura amataji naho ni n'amatongo
icyo wavuga cyagushimishije mu bihe byanyu mu cyarabu ni iki
hakirimo abarabu byarashyuhaga kubera yuko bahabaga ari abamahanga atari abintu bagashyushya ibyabo tukabyitabira badutegeka ariko njonjoye ibyo byari bibishye ibiryoshye n'ibyo turimo
waba warigeze ujya muri hoteli za hariya nk'umuntu w'umusore w'icyo gihe wari ufite amaraso y'abakiri bato iby'icyo gihe
n'indege nayigendeyemo
ndavuga hoteli za hariya ihuye za foco za ibc waba warigeze gusohokera
hose ndahazi abazungu baratunenaga ntitujyemo abazungu baviriyemo
hoteli foco waba warayigezemo muzika
kibi nakanwa hano ndayizi
wayinywereyemo iki
Hayi ngo yemwe iki? Nubwo nshaje. Dore. Urufunguzo rwanje nakuye inshuruza na byiri. Burarirwa. Zaturukaga i Burundi.
Rwanditseho Primus.
None se nyine.
Ariko warukuye muri hoteli foko?
Niho naruguriye nzicuruza mu cyarabo. None nagurihura ariko yego.
None hoteli foko ubu yarafunzwe.
Aka ni mu kuzima.
Ikintu cyagushimishije muri hoteli nk'icyo gihe ni iki? Nka hoteli foko.
Oya. Nta cyanshimishaga kubera abazungu baratunenaga ni nabo baduteranije. Baryanisha abantu.
Washoboraga kujya muri hoteli umuzungu aho kubita.
Oho, ntiwageragamo. Ntiwageragamo. Ahubwo hari akandi kari hino wacagamo ukajya kwinywera agatama ubundi ugataha. Ariko abazungu baratunenaga.
Ubu ushobora kugera ku cyarabo ukavuga uti uriya muryango nawe ukoreragamo nubwo haba harabaye itongo.
Ku mugaragaro. Uyu ndawuzi, uriya ndawuzi. Mbega hano umuntu amanutse agira imamba ni buryo aho nakoreraga. Ibumoso naho twajyaga kuvunjisha amasiringi avuye mu cyarabo iwabo kwa Hamisi niho twajyaga kuvunjisha.
Hotel bisi yo wayigiyemo muze?
Nayigiyemo. Njye nashiraga isoni nayigiyemo.
Washiraga isoni gute?
Umuntu ni umuntu ntabwo yampangaga. Najyagamo.
Ubwo abazungu bakumiraga abandi wowe ntabwo
uretse n'icyo gihe n'ubu iyo ngiye hariya ku murenge nkagira icyo mbaza akavuga ngo genda ejo uzagaruke aho mwe kampanye ntabwo nsubirayo ahubwo njya kumurega ahandi
mu yandi magambo wihagararaho
nkajya kukurega kuko nshubije inyuma umukiri ukamushyira imbere kandi bose ari abantu kimwe.
Nyuma y'uyu musaza utakiba mu mujyi wa Huye hari bagenzi be bakiwubamo nabo baratangira batubwira igihe bamaze bakorera mu mujyi wa Butare.
Ndetse ni ukuva muri 73 kugeza muri ngereranya ntavuye muri 81 niho naharetse.
Duhe isura y'icyo gihe uko habaga hameze.
Reka nkubwire ibyo niboneye atari byo nabwiwe. Urabona hari amamodoka y'amakamyo hapakurura ibirayi ayandi y'amatoyota abapakira bajyana mu cyaro ikintu cyose. Noneho muri izo za 73 nakubwiraga hari abarabu bemezaga imirimo baguraga amakawa nko mu masizeni mu kwezi kwa gatandatu bakagura amakawa ugasanga harashyushye imodoka zipakira zijyana ziyajyana iy'abandi bapakurura mbese tuvuge nko mu gihe cyo mu masaha 6 hari umukene rwose ntabwaburaga nk'ifaranga ntabwaburaga pe nta nzara yari nawe urabona ukabona ko cyarabo ko haduteje inzara harayiduteje kandi si inzara y'ibiryo gusa n'inzara y'amafaranga nayo haje mu kibazo.
Wari nk'umusore niba ndyumva neza icyo gihe
nari umusore nashatse umugore muri 80
wari warize
nize makeya nagarukiye mu wa gatandatu.
Washoboraga kuba watembera ukagera muri hoteli nka hoteli foko?
Yagaragaye nana hari umusore w'umusirimu najyagayo rwose.
Urero nayimeze nk'itongo birabyo
bikoze uribaza icyo ureba urasa urabona uko ukovuka mbere yari imeze kuko ariko imeze atandukanye.
Murumva byagenda bite kuri mwebwe mubufatiye ku cyarabu n'andi mazu mbona wagira ngo yabaye itongo?
Sinimba yabaye itongo. Yabaye itongo pe. Mbese wowe uhatembereye ugatera amaso ugana kuri universite ugatera amaso ugana ku ishuri rya Maria ubona buriya atari itongo hataba habitse amabanki n'amabanki buriya hayabika kubera ubukene.
Mwumva ubutegetsi bwakora iki?
Icyo bwakora abantu bose ntabwo bareshya kuvuga ngo ko cyarabo bashyiraho bose bashyiraho amataje ahubwo agiye mbona ubutegetsi bwashyiraho kugira ngo bavugurure ariya mazu bongere isura igaruke nk'iyari hari imbere kuko njyewe nabibona mu bwenge bwanjye.
Bitabaye gutyo
rwose bitabaye gutyo hakomeza nyine hakabitongo bwa bukene bugakomeza bugakura bwa bukene bwakomeza bugakura kuko ikintu nkugereranyiriza nka kiriya cyo cyarabo twihase muri za 78 kugeza muri 80 ikintu nkubwiye cyo nabonye akazi nakoraga mbona kambangamiye mba umwisumamo.
Umwisumamo uravuga iki?
Umwisumamo bivuga karani ngufu. Nabaye umwisumamo nk'imyaka nk'itanu ariko ku buryo nabaye umwisumamo ndetse naje kuba n'umukuru w'abisumamo ariko ku buryo nagezaga saa tanu byibura ibihumbi bibiri mbibonye
saa tanu z'amanywa
nkitahira numva naniwe ngataha kandi icyo gihe ibiryo ntabwo byari bihenze nk'uko nguko kiba kingana cyaguraga amafaranga icumi amamesa agura atanu urwagwa rugura cumi n'atanu ibintu byari biriho ariko urabona ko ibintu biriho bigenda bigabanuka naho bavuga ngo
mukumva rero kuvugurura aribyo byatanga igisubizo
nibyo byagitanga none se bose bazubaka amataje urazabaye itongo ariko bananiwe kubaka ayo mataje iyo bose bagira ubushobozi bwo kubaka amataje nk'ariya yo ku isoko cyangwa ariya bariho bubaka bose baba barayubatse ariko ubushobozi bwabaye bukeye
icyo wavuga cyagushimishije muri ibyo bihe byanyu ni nk'ikihe
ikintu cyaba cyarashimishije muri icyo gihe cyacu nkubwiye ko nigeze kuba umwisumamo navaga iwanjye nkagenda nta n'igiceri cya tanu njyanye ariko natanga atahana amafaranga kandi ntibye nkoresheje amaboko yanjye ariko akenshi ubu ngubu iryo terambere ryacu mero n'ubuga abenshi urabona babuze ibyo bakora ahubwo ubona bamwe bakubitirwa mu mirima y'abandi bajya gukura imyumbati bajya gukwiba abandi babafunga ubwo ni ukubera bwa bukene
ufite imyaka ingahe wowe
imyaka 60
mucyara burahazi
mucyara ndahabona
wigeze uharonkera mu gihe runaka
uretse kuba narahageraga hari abantu b'abavunjaye bagaragara ku muhanda twari tujya kubavunjisha amarundi habaga abasore birirwa ariko kazi bakora ariko rero kiriya gihe umujyi wa Buta wari ushyushye hari ibikorwa byihuta ariko ubungubu urabona amafaranga arimo ariko ntatembere
mu cyarabu
cyo n'ibindi bintu urabona bagiye kubara ko ari uko leta idahomba urabona nta gihombo gihari amafaranga ariyo mpangazi niyinjizaga yose none imyaka ikaba ibaye ingahe ari mu matongo barahe nk'abaturage b'akarere ka Huye bakaba bata amafaranga yinjiramo hariya mashyire mu isanduka yayo ntabwo abaturage aho bose baba bateye imbere
iyo uhageze wumva umerewe ute
kiriya cyo iyo bahageze nkahata urugero urareba inzu ya nyakatsi urimo wareba amazu nk'ariya atagira icyo akora inzu nibura hejuru ya miliyoni 20 ugasanga zose zipfuye ubusa ntacyo zimariye abaturage ntacyo zimariye nyirazo ubona ko ari ikihombo giteye ubwoba
inzu ya nyakatsi ariko nyakatsi zaracitse mu Rwanda
woya nyakatsi se nk'izi turimo zose ziza nyakatsi wareba zireba ukavuga ngo aya ni amazu nyakatsi zisakaje ibyatsi inzu yose itabashije umuyaga ushobora guhirika ejo n'ejo bundi hari nyakatsi reba rero nk'izi ziri aha urebe na zira zo mu cyaro zitagira icyo zimaze
waba warigeze ujya muri hoteli foko kufatayo nka kamwe nk'umusore w'icyo gihe
n'ejo bundi ntaho najyaga kunywayo fanta
none ubona yabaye itongo
raga ntibibazo uretse ko wenda abayobozi bafite uko babifata ariko harimo igihombo kirenze igihombo tuvuge n'urugero nk'hariya kiriya cyarabu cyose uko bashaka ko cyubakwa cyubatse amataje bose dukurikije ubushobozi bw'abaturage bo muri aka karere ka Huye urabona ugasanga babona n'abakode reba isoko ririmo ubusa abacuruzi barirwa bica nta bakire babona nta muntu ukibisikana n'undi mu isoko wasanga mu isoko hari urujya n'uruza reba ariya amazu ya Bihira reba ariya ba Semuhungu yose urebye ntabwo yose yuzuyemo ntabayakoreramo bahagije bahari none ariya bose abaye amataje se nk'uko babishaka babona n'abacumbi n'abacumbikamo ku ntaho babona ukurikije uko umujyi wawe uri neza hari akagombye kuba amazu aciriritse akaba neza akagira isuku ariko akaba amazu aciriritse
wowe nicyo gitekerezo cyawe niko
byumva igitekerezo umuntu amurahagira amazu aciriritse nka ziriya nzu nyine bagenda bagasenyera bakajugunya fashe inzu ya 50,000,000 uti mushyire hasi mujugunye nta kintu kivuyeho yakagombye gukora isuku akagenda yagerekaho n'indi ariko ntasenye
bibaye ngombwa ko muhura n'ubutegetsi mugabo ibyifuzo mwaboha ibihe byifuzo
ibyifuzo ni uko bahashyira amazu aciriritse urabona nk'ujya yanita ari igiye kugira ngo itaje ya kabiri yarayitaye ubu rero amafaranga arunze hariya yataye angana kuriya kugira ngo ufate nka 10,000,000 uzirambike ahantu ntacyo zikora haba harimo igihombo kirekire kuko mu baturage natwe tuba tugomba gukora za 1,000,000 iyo zikoze mu vuba zigera kuri benshi
mukomeje kumva ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya Amerika ku ngingo y'iterambere ry'umujyi wa Huye wahoze witwa Butare mu majyepfo y'u Rwanda muracyari na RK bagira ubusa reka noneho dusure umwe mu batuye mu matongo yo mu cyarabu
naramutse amakuru turabasuye tubatunguye
njye nitwa Eric ndumwe mukuru wa radiyo y'ijwi rya Amerika
aha ngaho ubundi ni ahantu mu cyarabu harasenye ndabona mwarahinzemo inzuzi bihaza bireze ariko murahatuye ni amatongo byagenze bite
ba nyina amazu nyine barabara babwiye ngo nibase nyine bahita bazisenya.
Ubuse muraya amazu mubayemo mute muraya kodesha mwabonye ari bisigarizwa bisigaye muraza mwibera mu byagenze bite?
Bisigarizwa nyine byasigaye turaza twiberamo nyine nyine ni mu matongo nyine ubu ngubu. Tegereje nyine ko nimba bazubaka.
Mwari mwarabuza ko bahandi?
Twarakodeshaga ubundi nyuma ubundi bahita bazisenya.
Niba mbyumva neza mubereye mu buntu.
Ni mu matongo nyine barashye nyine ubu ni mu bitongo nyine.
Nimwe mwafashe gahunda yo kuba muhateye inzu zibimeze bite?
Twarazasize nyine kugira ngo hadakomeza kuba ibitongo gusa. Kugira ngo nyine hagaragare isuku.
None ubu ntabwo bamujya mugira kuba mu matongo abandi barayavuyemo.
Turabugira. Umuntu arabugira nyine. Batutegereje ahubwo ko bagira bakubaka nyine abantu bakajyamo. Cyarabone nakomeze kuba amatongo bona ko ubu ni mu matongo.
Mwakoraga iki mwebwe?
Twaracuruzaga aho ku muhanda, twabaga dufitemo dukarito tugacuruza nyine aho se kumana umuntu akagenda atambageza aho ibintu byo gucuruza.
Niba nkumva neza muri uku kuvuga ngo bubaka etage byagize n'ingaruka ku bakeneye?
Byatugizeho ingaruka nyinshi cyane ahubwo kubera ko hakiri amazu umuntu uwari wese wapfuta waba ufite agashoro gake yarakoraga, ariko ubu ufite igishoro gike nakora kubera kubura aho umuntu acururiza.
Ntihari isoko se?
Isoko rirahenda, umuntu yari akeneye nk'aya mazu yo mu cyarabu uwari wese yaracuruzaga. Urabona ko abantu bacuruza ni abantu nyine baba bafite amafaranga menshi, n'ufite amafaranga ikibanza kiramuhenda.
Ntabwo mwashoboraga kujya gukorera ahandi hantu se hatari muri ra soko?
Rira soko naho umuntu yaracuruzaga, ariko abenshi babaga bari aha mu cyarabu. Cyara wabonaga ko ariho hari abakiriya na benshi, kandi amazu yaho ntabwo yenda. Ariko etaje se wabasha gukorera muri etaje kiri kufite igishoro kiremereye.
Aba bana ni abawe bose? Ufite umugabo?
Ndabufite.
Murumva ubutegetsi bwakoreye
bwose pe? Nk'aya mazu wenda ikintu badukorera bakatureka tukongera tugakorera mu cyarabu nk'uko twakoraga.
Byagenda bite kuhambona harimo ayasenyutse nkawe uri mu matongo yasenyutse?
Bashobora kuvuga bati umuntu yubake wenda kubaka nk'inzu ashoboye afitiye ubushobozi, cyangwa naho ku muhanda bakavuga ati basi umuntu agende areba ikintu yashyira ku muhanda agacuruza. Ni igihombo ko umuntu yari afite amazu nk'aya umuntu akaza akavuga ngo nimusenye bagasenya nibanubake.
Banyiri ubutaka mujya mubona baza kubareba ngo bababaze kubera iki mutubereye mu matongo? Cyangwa mwabyumvikanyeho kugira ngo
mwabyumvikanyeho nyine ni nk'uko umuntu yabwira umuntu w'umuvandimwe wa tuzajye kuburi hari mu matongo. N'aya mabati bashobora no kuyiba.
Aya ngaya hazitiye?
Ubwo rero iyo duhari nta muntu ushobora no kuyiba. Nyine ko ari ikibazo pe, ni ikibazo rwose kitoroshye kuba umuntu yaramenyereye gukora nakore kandi ahakorerwa hahari. Hari imbere bavuze ati buri muntu ahatereka ikarito, ni umuntu ahagire ahashyira akantu, ahantu hose umujyi wakongera ukuzuramo abantu.
Ntabwo bishobora gutera umwanda se?
Nta mwanda pe, aho ukoreye ugomba kuhakubura. Kandi naha ku muhanda ntabwo umuntu yafata nk'akantu si ikarito uvuga ngo ni iyi ngiyi isa nabi. Nahashyira akantu keza k'isuku ku muhanda, umuntu agatondekaho utuntu umuntu wese agakora. Na nijoro umuntu yanacuruza haba habona.
Tugana ku musozo w'iki kiganiro, reka mbumvishe bwana Jean Baptiste Sebukangaga, umwe mu baherwe wo muri Butare uzwi ku bikorwa byo gucuruza serivisi z'amahoteli. Uyu musaza w'imyaka 81 afite hoteli Bartos mu marembo ya Kaminuza y'u Rwanda. Nawe nabanje kumubaza ku bwitabire kubagana amahoteli yabo.
Ubwitabire bwo si cyane, ariko biterwa n'ibihe. Biterwa n'igihe cy'amasoko. Ubundi hoteli zitungwa n'amasoko cyane cyane y'amahugurwa. Iyo hari amahugurwa za ONG, ibyo nibyo bikunda kugira icyo bimara kuri hoteli. Naho abacumbika bo ni bake, uko cya mbere urabona n'inzira y'i Burundi nayo irafunze, abacumbika bo ntabwo ari benshi. Ariko igihe hari ibintu bya formation by'amahugurwa, ibyo hoteli bitomboye biterwa n'iyatomboye icyo kiraka indi kazagitombora ubundi, byose ntabwo bihora bimeze kimwe.
Muri rusange abantu bazi umujyi wa Butare ubundi kubera ariho abakoloni batangirije uburezi, ni umujyi ufatwa nk'igicumbi cy'abanyabwenge. Ibigo by'amashuri n'ibigo by'ubushakashatsi byahoze muri Butare bigihari ku bwinshi. Mwabonaga nk'abantu mufite hoteli mubyungukiramo?
Urumva hari abarimu barimo nabo bari konsomaga, hari abanyeshuri benshi, ibyo uvuga byo nibyo. Ariko ubundi igihe cy'abazungu kugereranya n'ibyo n'ibiharuro bya icyo gihe byari bike kuko nta liberté ntiyari ihari ariko nyuma yaje kuza nayo izanywe na Repubulika Dominicaine ubu ngubu mu myaka nk'itatu ishize ibiri ishize nubona hari ibikorwa byagabanutse ku mashuri batwizeza ko bigiye kugaruka
bitagarutse ku rimwebwe mubona haba hari ikihe gihombo
ni kinini cyane kuko bitagarutse kuko Butare nyine ni umujyi w'abanyeshuri barubatse abantu bino hari universite yabanje kubashishikariza kubaka amahome za tumba zose ni amahome nanjye mbita amahome ayo yose ubu arashomera ni shomaje muri ayo mahome ivyo kandi twubaka urumva twubakiraga universite cyane cyane kandi yo koko ni ikibazo ku bantu bubatse mu mazu bakaba kenshi na kenshi ari n'imyenda ya banki bafashe ni ikibazo
mufite imyaka ingahe muze
mufite 81
ni mwavukiye Butare
oya ariko mpamaze imyaka myinshi igeze kuri 50
tuvuge wenda ngera uhamaze imyaka 20 iyo sura ya Butare yari imeze ite
sinzi uko umuntu yabigereranya kuko icyo gihe hari hashyushye hakurikiza uko hanganaga ubu habaye hanini n'ibikorwa byaragutse hari n'ibyayitaje zahubuze nyinshi cyane ikibazo yenda gihari nuko nk'ibyo bizu byuzuye byinshi cyane ariko itaba ari hano kuri universite ubu bitagira abantu n'icyo kibazo gihari ariko ubundi bwo ibikorwa byo byahari byinshi cyane
ahangaha mu cyarabo abahazi bavuga ko hakorerwaga ibikorwa by'ubucuruzi ibikorwa by'ubuvunja abantu baba bafite amafaranga bakavunja iyo sura namwe muribuka
iyo sura ni ya kera nyine icyo gihe hano mu Rwanda hose habaga udusoko hirya no hino hakaba abagereki hakaba abarabu ariko ibintu byarahindutse guhinduka ko nta iterambere rigenda rigira impindura z'amoko yo menshi ariko byarahindutse mu cyarabu habaye ikintu cyo kugira ngo bubake amazu ya etage urumva yari impinduka nziza ariko ntabwo byashobotse cya mbere banke hari abashakaga amafaranga neza yabaha hari abandi bavuga ngo bazubaka n'ubu barategereje mbese habaye igikorwa cyatumye batekereza kubaka inzu zirezire ariko ntibyahura na ekonomi y'igihugu kuko n'amabanki nayo ntabwo ashobora kufinansa amazu angana kuriya mu Butare ngo azabone amafaranga agaruke
muzehe se bukangaga turi kuganirira munsi y'inyubako izwi cyane mu marembo ya kaminuza inyubako yanyu hoteli Bartosi ariko turi kuganirira mu yindi nyubako nshyashya bakiri kubaka abadukurikiye barumva ko abafundi bari mu nzu muravuga ko hari amahome byandi mwari mufite harimo ubusa kimwe nuko mubisangiye na bagenzi banyu iki kizere cyo kongera kubaka muragikuraye ntabwo bamufite ko nabwo mushobora kuzisanga izi nazo ziri mu busa
nuko twatangiye ibikorwa byatangiye yende ibyo mpinduka zitaraza impinduka ziza mu hagati n'ubu twizeye impinduka zibigarura kuko batubwira ko bemeye ko ayo mazu ari ya universite urayabona hakurya manini cyane za etage aho ngaho bagiye kugaruramwo abanyeshuri izo mpinduka rero nizo twizeye kwenda zizagira icyo zidufasha
batagarutse
batagarutse ni ikibazo
hari ibigo by'ubushakashatsi za IRST za Labofar bakagenda bagaruka ku ruganda rw'ikibiriti byimukiye ahandi nabyo biri mu bintu mubona ku bukungu bw'umuntu utuye Huye hari icyo byari bivuze
byari bivuze kinini cyane urute nk'uko wari ubuze abakoreraga ibibiriti aho hagiye kera nta nubwo hagiye Kigali nta hakibaho bazana ibiriti bitagikorwa hari nka kuriya yenda rwo n'uruganda umuntu atavuga ko hari aho rwagiye nta naho ruri ubu ngubu ariko hari ibindi bikorwa nyine bya bigomba kongera kuzamuka yenda leta nibidufasha tugateramwe inkunga ikatugarurira abanyeshuri benshi ibyo bikorwa bizongera bizamuke bikore Ireste nayo mu bigo bemeje ko bizagaruka numva rero mpinduka twizeye ziraduha icyizere n'ubunda cyane ndajya ngo nkomeze nubake nyine uko kubera icyo cyizere
ku munsi w'abanyeshuri bahawe impamyabumenyi byabaga bimeze bite byabereye hano i Butare noneho
byabaga bishyushye cyane urumva nka kiriya ni igikorwa cyari ngarukamwaka kikagira ikintu kigirira kamaro cyane Butare. Ubundi Butare ntifite imihanda myinshi igana kuko usanga ari enclave cyane cyane noneho naho Burundi bufungiye imipaka yabwo. Butare yarujijeho kwigunga. Leta rero turizera ko izadufasha kugira ngo ubwo bwigunge buzamuke buvemo.
Mwe musobanukiwe imirimo yo kuba mwafata amafaranga mu buryo bufatika murinyujije muri izi nyubako zanyu. Murumva ari nko gushaka umuti leta yagombye kuba yabigenza ite mu buryo bufata ku muturage bugafata kuri Sebukangaga rwiyemezamirimo mu nyubako. Mwumva byagenda bite?
Ngira ngo leta turayibaza byinshi ariko n'abaturage nabo nta n'abahari Butare. Umenye ko Butare yari yapfuje abantu benshi benshi cyane kandi barimo bacuruzi. Ibyo nabyo byadindije Butare. Ari nabo bacuruzi muri ayo mazu yo mu cyarabo na hehe. Harimo bacuruzi bagiye bamomongana bakoze ibikorwa bya jenoside. Aba nabo baragiye, abahabara abatutsi barabije, ibyo byose byashubije Butare inyuma. Numva rero leta icyo yadufasha nuko yagende yongera ishyiramwo umwuka mushyashya kugira ngo ariko n'abanyabutare nabo n'abasore baho bakatinyuka bakaza bakaba mu mujyi wabo bakawuzamura. Aho kugira ngo bose bigire Kigali cyangwa ahandi bizaterwa rero n'ingufu ziturutse mu bantu bwabo n'iziturutse muri leta.
Hari abatubwiye ko hari aho biba ngombwa ko bitewe n'uko babona umujyi udagifite imikorere bakimura ibikorwa. Wowe hari ibyo bigeze wimura?
Ntabyo nimuye, ahubwo ndakora ibishyashya ahubwo. Ariko kubera ikintu njyewe ndizera ko Butare izazamuka izatera imbere kurushaho. Kuko n'ubu ngubu hari byinshi yatewe imbere ugereranya n'ibya mbere. Ntabwo imbere hari amayetaje dufite ntiyari ahari. Stade Huye ntabwo yari ingana yari yubatse kuriya. Isoko rya mbere ntabwo yari ahari. Ariko ikibazo noneho nabazanamo ibikorwa n'izo homu z'abanyeshuri zuzuye zikabura abazijyamo. Ndirizera ko leta ibishyizemo umwete. Iratwumva kuko si ubwa mbere babivuga. Barabitubwira yuko leta igiye kubishyiramo umwete.
Uretse ayo macumbi y'abanyeshuri muvuga ari mu busa, hoteli Baritos nayo igigira igihe kubera ibikorwa byagabanutse, nayo mugasanga hari ibyumba birimo ubusa mu gihe runaka bigwenda nk'imyaka.
Bivuze kuvuga ko nta bantu benshi dufite Butare kubera ko ntaho waganira imihanda yajyaga i Burundi frontiere irafunze kenshi na kenshi. Nabwo abakerarugendo bagarukira i Kigali cyangwa se n'abakibageze ino bahagera batarara bagasubira i Kigali. Urumva rero amahoteli nene abantu bamukerarugendo kandi ntabwo tubite benshi. Icyo kibazo ni shomaje y'amahoteli irahari. Ariko ndakeka ko n'i Kigali ishobora kuba amahoteli amwe n'amwe nayo afite iyo shomaje.
Kwa kubona rwa rujya n'uruza rw'abantu rwaharangwaga nta ruhari, umuntu akareba akavuga ati wenda Sebukangaga ari kubikora nk'umuntu umenyereye ibintu by'ubucuruzi cyangwa se imikorere, akavuga ati mu gihe runaka we ni umuntu ureba kure, ariko wa wundi mushya wenda wagomba kuza kubaka ya etaje akavuga ati n'ubundi nta bantu bahari. Ntabwo bishobora kuba intandaro yo guca intege bamwe mu bagombaga no kuba bakubaka iyo hoteli muri Huye?
Birashoboka, ariko jyewe ninyere nkurikije icyizere mfite ko nizeye mu leta yacu ndabona tuzongera tugatera imbere.
Hari ikindi mwongera ku kiganiro tugiranye
rya Amerika radio? Namwe mufite uruhare rwo kuba mwavuga kugira abashoramari bakaza bagashora imari Butare, mukavuga yuko dufite ibikorwa byinshi bishobora kuzamura Butare, ababishoboye nabo bakashyira imishinga yabo.
Turabashimye ku kiganiro muhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Namwe murakoze.
Muzehe Jean Baptiste Sebukangaga rwiyemeza murimo muri ry'amahoteli Butare niwe udusoreje ikiganiro. We na bagenzi be mbashimiye ku musanzu wabo muri Dusangire Ijambo. Nshimiye namwe mwayikurikiye. Mukomeze munogerwe na gahunda zacu. Mwari na ariko bagira ubusa naho ubutaha.
Dusangire Ijambo.
Dusangire Ijambo.
Dusangire Ijambo.
Turagushimiye Eric bagira ubusa. Dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi. Namwe kandi abatwumva aho muri hose, nongeye kubashimira uburyo mwitabira gahunda zacu za buri munsi. Nkomeza kandi kubahamagarira kwitabira ibiganiro byacu, mwegera abanyamakuru bacu mukabagezaho ibitekerezo byanyu, mukabagezaho amakuru yerekeranye n'imibereho yanyu, aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, aho mugenda. ayo makuru yose ijwi rya Amerika riyatangariza abatwumva buri munsi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.